kwane zintabathe so sindi dike nalipo na isulu kwane zintabathe so sindi yeso neswila Meme saeta Liti buya ngoba ixesha Tefekilele xesha Ngeswa ngeswila Meme saeta Liti buya ngoba ixesha Tefekilele xesha Thank you.